Bow Speedo, Tread and Daddy Romanesu, Zimbabwe, Alo Lishamu Menzo Yesu, Evele.
Ifeofa Muli, Nanemo, Efionali, Pino Efiondi, Namuibu, Efiomukaba. Ifeofa Muli, Nanemo, Efionali, Pino Efiondi.
Kwali komuka izishi nalini Zimbabwe Alino mufya shishi nalini Mugabe Bali kwete mane chilumba na majobu Na fionse winga fwaya tale sangwa mushopu One day Zimbabwe nchito yapwa Aloleshe neba wakwe Zambia No kumwewa chenjele ni pantu
Kwa muli nanebo ethionali Pinwe fiondi Namuibu efyo mukaba Ifyo famuli Nanebo efyo nali Pinwe fiondi Namuibu efyo mukaba Pinwefiondi, namuibu, efyo mukaba Ifyo famuli, nanemo, efyo nali Pinwefiondi, namuibu, efyo mukaba
Zimbabwe ebele, mwisuke amenso, amano nakanoa Corruption, kaswende, kalwale, fialo Chenjele ni sana na party governance Na wena bulwele abantu we manasi Prevention is better, better now than later Zimbabwe pacipeti evele
Kepa muli, nanemo efyo nali Pinwe fiondi, namuibu efyo mukaba Kepa muli, nanemo efyo nali Pinwe fiondi, namuibu, efyo mukaba
Pao speech beti Zimbabwe, alolekesha Zambia No kumweba neba, ifintu, fiona ikapanono Gole fayoka venga inezizi Leka abantu wake kalirire tondolo Basungili la majobu, basungili la mabizinesi One day, bakeluka, na inefyo chali
Ifyo famuli, nanebo, efyo nali Pinwe fiondi, namuibu, efyo mukaba Ifyo famuli, nanebo, efyo nali Pinwe fiondi, namuibu, efyo mukaba Ifyo famuli, nanebo, efyo nali Pinwe fiondi, namuibu, efyo mukaba Ifyo famuli, nanebo, efyo nali Pinwe fiondi, namuibu, efyo mukaba
Corruption, bad governance Efilenge nzala ile ya pantanshi Panta wachita benefit, bantu pia wanono sana Awachuli la muvengi Namwe bantu ngamwaikala sana tondolo Nishimule panga environment Ili supporta corruption na bad governance Ukeni
More music at ninjaphoenix.com